Here's another one. Here's another one.
Maneno ya uvumi Eti nani na nano medum na mi Tokia sanane matusi na ngumi Minauna unanonea Kwanini una imani Tusha apa simbele ya dini Milele pamoja wewe na mimi Mungu na mkosea Uzuri wako mami Mungine mfate nini Uzuri wako mami I love you baby Uzuri wako mami
Yule ex bado niko nae Rafiki zako wana niko na Wanafanya usifurahi Mbona bado mapema Maneno mengi washatunga Ili mladi kuvuruga Mapenzi yetu eshenjia Maneno ya watashuku nae Nikikuongelesha umenu nae Amani nani yetu hakunae Umevimae, umetunae Achana nao Chunga midomo yao Wanafuatia yao wenzao Yamewashinda yao Nikipata unautuna Baby, nini kila fanya unanuna Baby, nikipata unautuna Baby, nini kila fanya unanuna Achana nao Kusto chunga midomo
Back to the main point. Alright, alright, alright. Shit.